Security Limited, tukufuna kulemba nchito, ma security guards. Antua, akarind experience, kumaso MSCE, kapena JCE. Kumangati mulindi MSCE, kapena JCE. Kumamulibe experience. Bwerani, Kifaipa Sub Security Limited, timapeleka mapunziro. Kwa onsa, minetu kwa limba nchito, utakarinduka dauloe nera panchitoi. Lembirani galata sanu. Kusub Security Limited, E63, Post.net Blantyre. Bwela ni ndigala razi. Kumansu ma original certificate, pamanja. Lowe lugarino, yambira nani kolo kumawa, jifama interview, atajiti ikatikulo mwero. Kuplanta, tirinse wasomba. Kudusa baga jere, tisana fige mabanga, kapena chila zulo teno. 0992-006-755. Kulirongwe, lili kumakalani area, air wing, nse uwasante, number 0999-968-451. Tiriso kunzuzu, pepiti mwanse wachuanja, opposite Old Airport, 0992-006-788. Kwa nisani galada azipa manja, kuma ofisi atu, Asub Security Limited.